Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu muraho murakoma, ni Thomas Kamirindi muri kumwe kuri mikro hano i Washington DC. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ni mujye no kuri internet www.radioyacu.voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, maze naho mukurikire iki kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko. Umuyobozi wa komite y'ububanyi n'amahanga ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Senateri Robert Menendez, aranenga ibirebana n'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Mu ibarwa aherutse kwandikira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Anthony Blinken, amusaba kuba yaba ahagaritse imfashanyo Amerika iha u Rwanda, Menendez arandika yuko u Rwanda rwose ngo rutubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'amahame ya demokrasi. Akandika ibarwa nyine iri mu Cyongereza, murabyumva ko President Kagame n'ibikorwa bye bikomeye byo gucecekesha abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abantu batavuga rumwe na leta. Ahera kuri raporo zinyuranye z'imiryango mpuzamahanga nka Canada Citizen Lab yo muri Canada, Freedom House yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Human Rights Watch nayo yo muri Amerika, ishinja Leta y'u Rwanda gufunga, kurigisa no kwica abagerageza kunenga ibitagenda neza no gufunga abanyamakuru bigenga. Ivuga ko kuva mu 2019 kugeza ubu byibura 32 muri bo bafunzwe. Senateri Menendez asaba rero ko Amerika yabihagaritse by'agateganyo imfashanyo iha u Rwanda mbere y'uko ibyo bibazo byose ngo bakibyigaho. Uburenganzira bwa muntu rubwifashe gute mu Rwanda? Nibyo tuganiraho no Dr. Emmanuel Safari, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Clado, impuzamashyirahamwe y'imiryango 12 iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Muri iki kiganiro kandi umunyamerika ukomoka mu Rwanda, Felicien Hategekimana, araza kuvuga uko abibonera mu ndererwamo za bamwe mu Banyarwanda baba hanze. Ntabatindiye rero mbazanire abashyitsi. Dr. Safari, uraho neza? Urakomeye? Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye ijwi rya Amerika. Hanyuma rero ntanatinze ndamutse na Hategekimana Felicien. Hategekimana, uraho neza?
Komere cyane Thomas Kamirindi, ndasuhuza na Dr. Safari, tugiye guhurira muri kino kiganiro, murakoze.
Hanyuma wowe uba muri Amerika, uri umunyamerika ukomoka mu Rwanda, ubundi ubusanzwe ukora iki mu buzima busanzwe?
Ya, murakoze kumbaza icyo kibazo Thomas Kamirindi. Nkora akazi gasanzwe mu mirimo ya hano muri Amerika, kantunze kagatunga umuryango wanjye, ariko nkaba ndi n'umunyepolitike uharanira ko mu Rwanda iwacu haboneka impinduka, bitewe n'ibyo byose biri muri izo raporo bikaba byahinduka, abaturage bakagira ubwisanzure.
Ukora politike mu mashyaka, hari icyo kuri Mose?
Mba mu ishyaka rya CNLD na FRN, rwose murabona ko abanyarwanda badufite ikibazo kitatworoheye kuva imyaka myinshi ishize, tugerageza kumvisha leta y'u Rwanda cyangwa kuyibwira ko yahindura imikorere bitewe n'uko abanyarwanda bari mu gihugu batinge bwose usanga bafite ubwoba, noneho abanyarwanda tukaganira tukareba icyakorwa giteza abanyarwanda imbere n'igihugu muri rusange.
Dr. Safari, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Clado, urugaga rw'amashyirahamwe 12 haranira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, mwebwe muraho ngaho ibyo twita kuri tera mu zindi ndimi z'amahanga, ni ukuvuga mwebwe murahibereha ibintu biri. Mu magambo make cyane mbere y'uko duha ijambo abanywanyi b'ijwi rya Amerika, mu magambo make cyane watanga iriburiro uvuga ko koko uburenganzira bwo mu Rwanda butubahirizwa.
Ya Thomas, urakoze cyane. Nicyo kibazo ndumva ari ikibazo kiza cyane, kandi bivuze neza jyewe ndi kuri tera ndi mu Rwanda butuvugana n'abanyarwanda bose bariho baranyumva. Nibaza yuko nibyo ngiye kubabwira, ibintu bifatika n'ibintu bigaragara buri muntu wese. Iyo mu Rwanda haza kuba nta bwisanzure buhari, abantu baragize ubwoba. Uyu munsi ntabwo nari kwemera kuvugana nawe, ubwo nari kuvuga ngo hari nk'urukiko. Mu Rwanda rero hari ubwisanzure, hari umutekano, hari ubutabera. Buri munyarwanda wese afite uburenganzira ku kintu cyose yifuza, yatse akurikiranye mu buryo butuje amategeko. Iryo tangazamakuru bavuga abanyamakuru bafite ubwisanzure, bafite uburenganzira bwo gutangaza ibyo babonye, kwaka amakuru aho bayakeneye hose, bafite itegeko ribarengera. Nta nzitizi bafite zo gutanga ibitekerezo ahantu ariho hose. Ubutabera mu Rwanda burubahirizwa, ubutabera buri muntu wese akurikiranwaho icyaha giteganywa n'amategeko, kandi akaba afite uburenganzira bwo kugira ngo abe yakwiregura, abe yaburana. Hari ubwisanzure, umuntu ashobora kugenda mu Rwanda, ndabwira kugira yuko umuntu ashobora kugenda amasaha 24 kuri 28. Ikindi nakubwira, hari ubuze ngo uriya Feresiyani yaravuze ngo ni umunyapolitike, ngo nta bwisanzure buri mu Rwanda, ngo abanyarwanda bafite ubwoba. Nibaza yuko nta bwoba buri mu Rwanda. Ikigaragara ni uko ngira ngo nimba bajya bakurikirana amakuru cyangwa kugena amakuru, abaturage bose yewe muri mu gihe cya vuba bafataga telefone bagahamagara umukuru w'igihugu nta bwoba, bakabaza ibibazo. Ufite ikibazo ashaka kurenganurwa akakivuga, haba kuri site cyangwa se kuri telefone, akakibaza umuyobozi uwo ari we wese, kandi akarenganurwa. Iyo nuga ubwo bwisanzure, ubwo busabane buri hagati y'ubuyobozi n'abaturage, byo bine biragaragaza yuko tudakorera ku bwoba cyangwa se abanyarwanda badakorera ku bwoba. Sosiyete sivile twe turi hano turi abahamya wo kubihamya. Nkatwe ibibazo byose turamutse tubonye mu nzego, haba mu nzego z'ibanze umuturage yahuye nabyo, dufite umurongo tunyuramo tukabizamura, yo tukaba twabigeza no mu nzego ishinga amategeko. Yewe n'abana batoya ejo bundi baje babaza inteko ishinga amategeko batese kuki ibingibi bitari mu ngengo y'imari ishinzwe kuzamura uburenganzira bw'umwana. Abafite ubumuga nicyo kimwe nuvuga ngo mbese mu Rwanda sinavuga ngo ni muri paradizo, ntabwo nkuvuga ngo ni muri paradizo. Turubaka ariko inzego zirubakitse ku buryo ibivugwa by'uko hari ubwoba, ivuga ko nta bwisanzure mu by'ukuri ntabwo ari igihe ndavuga nk'umuntu uri kuri tera, kandi bitahaba ntabwo cyari kuvugana.
Nuko
ubwoba bwa mikoro nkaga no kukuvugisha.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Iki kiganiro ubundi ni icy'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, kandi banywanyi bacu ndabashimiye cyane rwose murashaka kuza muri iki kiganiro muri benshi ku buryo budasanzwe. Maze rero mbisegureho, mujye muvuga akantu kagufiya kugira ngo dushobore guha umwanya abanywanyi benshi bishoboka, nubwo isaha mujye mutubwira inshuro nyinshi yuko ari nkeya. Tuyisaranganye rero uko tubishoboye. Uwa mbere dufite kuri telefone ni Hakizimana Abidani. Hakizima,
Karame,
uraho neza? Umwanya ni uwawe, vuba vuba uvunagura amagambo.
Mukomere cyane, nanjye ndi mu karere ka Karongi, intara y'Iburengerazuba.
Yego.
uko turi mu Rwanda hano umutekano wahaye nta n'ikibazo dufite rwose ni karungi.
Ye urakoze cyane. Radijwi rya Amerika ubwo rero baracyashaka abandi banywanyi amatelefone uko agenda adukundira, ariko rero hagati ahangaha hari abantu batwandikiye benshi cyane ibitekerezo byabo ku rubuga rwa Facebook y'Ijwi rya Amerika, nuko hari nka Shingiro DJA niko yanditse yigita ati ariko se aharaswa abantu ku manywa y'ihangu nkaho muri USA, ni ukuvuga hano muri Amerika nyine, n'ahandi utakumva isasu hafi imyaka irenga 20, ubwo ni hehe harihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu? Aka kabazo nagira ngo ngaya Hategekimana, urabivuga w'iki Hategekimana?
Ya urakoze bwana Thomas Kamirindi. Mbere na mbere reka mbanze mbwire uwo muvandimwe duhuriye muri iki kiganiro
nawe uvunagura amagambo ariko
ya kubavuga ko ari muri societe civile ahubwo avuze ko ari muri guverinoma nabyemera, bitewe n'uko yavuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu hari abantu benshi bagiye bafungwa.
Ariko se Hategekima kuvuga ngo ari muri guverinoma nawe ubwo ngubwo urirengagiza, Claude ntabwo ari muri guverinoma, nta nubwo ari guverinoma yayishinze.
Ariko ibyo avuga nyine wumva avugira guverinoma, iyo uvuga ko haranira uburenganzira bw'ikiremwa muntu twabona abanyamakuru bagiye bagerageza kwegera abaturage nka Cyuma Hasani aho ari turahazi.
Ari hehe bwira batahazi? Bwira batahazi kubera ko
nimba ari ari muri gereza bamukatiye imyaka runaka ngo kubera ko yegeraga abaturage nta kintu yahungabanyije arafunze. Hari uwitwa Nsengimana Theoneste arafunze nawe uburyo yegeraga abaturage ababaza ibibazo bahura nabyo twarabibonaga. Karasira Imabure arafunze, Idamange kubera amagambo yavuze ahabwa uburenganzira bw'umunyarwandakazi arafunze. Buri wese n'ugerageje kuvuga ati nshobora kuba nanjye naharanira ibyiza by'igihugu, nshobora kuba nareba ukuntu ibintu byahinduka muri iki gihugu ugereranyije nka Ingabire Victoire yarafunzwe imyaka ajuri yavuga ati ngewe ndareba nkasanga nta kintu nzira nta nubwo nagombye gufungwa n'umunsi umwe, imyaka bayikuba inshuro ebyiri nubwo yaje guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Bernard Ntaganda yarafunzwe kubera ko yavugaga ko yakwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Diane Rwigara yarafunzwe kubera ko nawe yavugaga ati nanjye nshobora gukora byiza kurusha ibyo FPR ikora. Hari n'abandi bateoneste niyitegeka bagiye mu Rwanda bavuga bati natwe dushobora kuba twahindura ibintu bikagenda neza, barafungwa. Ibyo bihita bigaragaza ko nta bwisanzure. Nabo barimo kuvugira mu Rwanda baravuga ibyo bavuga kubera ko bahari, ariko iyo dusubiza inyuma tukaganira nabo n'abanyarwanda kimwe natwe ibyo batubwira ibitandukanye.
Niko se Hategekima
mu Rwanda aramutse ageze hano hanze yaza akakubwira ati
wa ibyo ngibyo wimuvugira arabyivugira. Ahubwo nk'uyu nyine Shingiro uvuga ati ahantu abantu baraswa ku mugaragaro ku manywa y'ihangu hano nyine muri USA n'ahandi hatavuga isasu hafi imyaka irenga 20, ibyo ngibyo byurabivuga w'iki mu masogonda makeya?
No, kuba hatavuga isasu ntabwo ari ukuvuga ko ibihabera biyoberanye. Ubu se abantu bagiye baburirwa irengero mu Rwanda bakabona imirambo yabo, cyangwa n'abagiye baraswa bakavuga ngo barashwe ngo kubera ko barwanyaga polisi? Polisi ikintu ishinzwe kurebera abaturage, ntabwo ishinzwe kubarasa. Abagiye bavuga ngo bazakurikirana abo bantu bagiye bitwa bikarangira nta n'umuntu umenye uko byagenze. Ibyo kwirirwa babivuga ni ukubeshya leta y'u Rwanda uburyo ikora, turakuzi nk'abanyarwanda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Yego Dr. Safari.
Yego ngira ngo afite ukuri mu kuvuga atari no mu gihugu, birumvikana yuko adafite amakuru ahamye. Kandi nimba ari umuntu ukurikirana ibireba n'amategeko, nibaza yuko amategeko ariho kugira ngo ahane buri muntu wese wakoze icyaha. Bari abantu kubura umunyamakuru ntabwo aribyo bisobanura yuko urinda koreka. Kubura umunyamakuru ntabwo bisobanura yuko nukora icyaha utari mu gikurikiraniro. Rero abantu yavuze nk'abantu agenda avuga ba Cyuma bande bakarasira Imabre ntaragira no ku bantu 10, kandi muri gereza hari abantu benshi bafunze kandi babarusha n'amatitire wenda bafite bakoze ibindi byaha bitandukanye. Rero hano imbere y'amategeko nta muntu uri hejuru y'amategeko uwo ari we wese. Hari n'abantu b'abayobozi mujya mwumva no mu Rwanda bafungirwa ibyaha bakoze ntagafata rero akantu kamwe aba banyamakuru bivuga turabasura turabazi gereza tugerayo tuzi iyo umuntu asungiye ubusa agera aho ngaho araburana afite inzira acishamo ejo mejo kundi ukabona bamugize umwe ni procedure ni ukureba ese bafungiwe iki d'abord mbere y'uko uvuga ngo bafungiwe ubusa bafungiye kwegera abaturage reba dosiye umenye ngo bafungiwe icyaha iki n'iki n'iki nyumara kubona icyaha none uvuga itese bararengana cyangwa se ntibarengana usibye ko ibyo kuvuga ngo bararengana ni iby'inkiko
ijwi ry'amerika
umutwe ngutwo ngo abantu icumi cyangwa se batanageraho ngo barafungiwe mu cyo bigaragaza ko nta burenganzira buhari mu rwanda ibibaza ko ari ukwihesha
ijwi ry'amerika
yego muri amerika havugira mu by'ukuri ikigaragara nk'uko mugenzi wanjye yabivuze niba ahubwo tubona ko nta mutekano uhari
ijwi ry'amerika noneho duha ijambo erasto irakoze erasto we urakomeye
yego ndakomeje neza
bwira abatumirwa aho uherereye bwangu maze uvunagura amagambo ugusha ku ngingo igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
igitekerezo nashaka kubaza mbese uburenganzira bw'umuntu bwashoboka kubera ko rero wese agakora ikintu bamenya uburenganzira bw'iwe
yewe irakoze telefone yawe ntabwo yumvikana neza utubabarire Dr. Safari ukora mu by'uburenganzira bwa muntu bwashoboka bute sinzi Dr. Safari wamusubiza iki wowe uhora mu by'uburenganzira bwa muntu buri munsi ko ariko kazi kawe
sibyo ko ikibazo cyo ntakimbise neza ariko icya mbere cyo abantu bakwiye gusobanukirwa n'icyo ari cy'uburenganzira uburenganzira bw'umuntu ni ikintu cyose yemererwa n'amategeko amategeko ariho niba amategeko aravuze ngo ufite uburenganzira kuri iki kintu ufate ufite uburenganzira kuri iyi nzu ubwo ufite uburenganzira ni ikintu cyose amategeko yagennye yuko ari uburenganzira bwawe icyo ngicyo ni uburenganzira icyo amategeko yagennye yuko kitari uburenganzira bwawe ntabwo ushobora kuvanga uburenganzira bwawe bisobanuye prinsipe hari ihame rivuga yuko uburenganzira bwa muntu butangira bukarangira aho bundi butangirira ni ukuvuga ngo nimba hageze aho uburenganzira bwanjye butangirira ubwa kabiri indi buraba buhagaze ni ukuvuga ngo rero ni uko nguko tugomba gusobanukirwa uburenganzira nimba abantu bafite uburenganzira ku bwisanzure ntuze ko ariwe ugomba kwisanzura wenyine nugeraho abandi bakeneye buriya bwisanzure nawe urabareka nyine bisanzure ntawe ugomba kuvogera undi ni ukuvuga ngo ibintu byose bigomba kuzuzanya abanyamakuru rero bavuze hariya ni ukuvuga ngo ibyo bakora byose bagomba kubikora batabangamiye ituze rusange rya rubanda ariko ibyo baza babangamiye ituze icyo gihe barahura n'amategeko kuko amategeko nayo aza arengera buri muntu wese nk'uko bigomba
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda none se inshuti zacu uko mwatanze amanimero ariko nk'ubu ngubu bamfasha bambwiye yuko bamaze guhamagara nka nimero 5 zose mutazitaba ziranyuramo ariko ntabwo mwitaba muri hehe nimubanguke rero ikiganiro murisanga ni icyanyu hanyuma muhoza Eugene yanditse kuri Facebook ijwi rya Amerika ati batuze tubane naho Rwema Nyirinkindi ati ntabwo abanyarwanda tukiri injiji zo kugendera kuri matsi bihugu hategekima koko urabona ibingibi ari ikibazo cya matsi bihugu kungurana inama mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu nimba ariko twabivuga nk'uyu nguyu nyine urabona ko kuko abivuga ati ntabwo tukiri injiji zo kugendera kuri matsi bihugu wowe urabivugaho iki
ya urakoze Thomas Kamirindi uvuga ngo ntabwo tugifite ubujiji bwo kugendera kuri ba matsi bihugu bazaduhaka kubera ko hari byinshi baduha hari byinshi bafasha cyane cyane ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ariko nyine ikibabaje ni uko ibibazo byugarije abaturage biterwa n'abagombye kubarebera nk'uko Safari yavugaga iyo witegereje ukabona nk'imyaka umukuru w'igihugu amaze ku butegetsi hari icyo yavuze ko hari amategeko itegeko iba rivuga ko wagombye kurangiza manda ebyiri ukagenda abandi bakagusimbura ukavuga ngo ntabwo ugomba kugenda ngo kubera ko abaturage ngo bakigushaka ntabwo ushobora kubura umubyeyi uri mu rugo ngo uhaguruke ngo ujye kwiba niba gufata wibye uvuge ngo n'abana bavuze cyangwa umudamu wawe ngo ujye kwiba kandi uzi kwiba ko ari ibintu bibi. Mu Rwanda hari amategeko ariko amategeko ntakurikizwa mu nyungu za rubanda nk'umuntu wo muri societe civile twagiye tubona abasenga Imana bajya ahantu kubona abaturage basenyewe muri Kangondo abaturage bakubitwe ngo kubera ko barimo kuzunguza udutaro mu mujyi wa Kigali. Ntago nigeze numva Safari avuga ati ibi bintu biragayitse abaturage ntago bafite mwari bari gushakisha uburyo bashobora kubaho ahubwo nawe agenda muri ibyo ngibyo byo gusingiza leta. Kuba rero leta bayidoma urutoki bakavuga bati uhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntago wubahiriza amahame ya demokarasi rwose wakakana ko ibyo bintu atari byo yaba beke.
Ijwi rya Amerika. Reka tubaze Dr. Safari niba nta raporo Clado cyangwa se amashyirahamwe agize Clado aharanira uburenganzira bwa muntu 12 nk'uko twabivuze niba nta raporo bakoze kuri ibyo bintu biba bitagenda neza mu burenganzira bwa muntu. Dr. Safari.
Murakoze cyane Thomas. Ngira ngo kuvuga biroroshye. Kuvuga biroroshye kandi koko nyine ndimo ndavuga nyine n'abantu bibereye kantarangiye kuko wenda social media za hano cyangwa se ibinyamakuru bya hano nibyo bizi ubuvugizi icyo tuya dukora. Ikibazo cya Kangondo twaragikurikiranye. Ikibazo cy'abariya nibaza yuko cy'abariya bazunguza udutaro mu muhanda nibaza yuko ubuvugizi turabukora tuvugana n'inzego zibishinzwe tukabereka ikibazo uko giteye kandi nibaza yuko hari ibigenda bihinduka uko cyari kimeze ntabwo ariho kimeze uyu munsi. Ibirebana no gusingiza leta ntabwo gusingiza n'irindi jambo rindi gusingiza munasingiza Imana ariko gusingiza leta dufite uburyo dukorana nayo iyo hari ibibazo leta ifite turabihandura uhereye ku nzego z'ibanze tukabizamura nabwiye ko tugera no mu nteko ishinga amategeko kugaragaza ibibazo abanyarwanda bafite tugakorana raporo yewe nibaza nimba ashaka raporo yaba iyanditse yaba yasoje umunyamakuru iyo nibyo yabibona ariko ubuvugizi turabukora kandi tukabukora mu nzira nziza kandi tuzi yuko ibyo dukora mu by'ukuri bigira umusaruro ufatika. Gusa nibaza ko hari ibintu abantu bajya bitiranya bashaka gukwikiranya societe civile no kugumuka kuko societe civile hari uburyo ushobora kugera ku nsinzi ukagera ku cyo wifuza utateranya amabuye utandatukanye aribyo bitandukanye na rya bindi abanyamakuru bajya bavuga abanyamakuru atangira gukora kugogama agatangira gusotereza leta agatangira kugira gute ibaza ko ntacyo ashobora kugera kuko kenshi abagiye kwica amategeko naho amategeko yo arahata.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Hari uburyo abantu banyuramo kugira ngo amategeko azahinduke. Niyo kopi yatugereho dusaba ngo iri tegeko rihinduke kandi rigahinduka.
Yego.
Ubwo rero sinzi uburyo we yanariza uburyo abireba biterwa n'ijisho rye rireba nyine.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dr. Safari ndagushimiye noneho na Hategekimana nawe ngushimire noneho munyemerere duhamagare Muragijimana Theogene nyuma ye Maxime Kubwimana nibo bategereje ku murongo duhere kuri Theogene. Muragijimana uraho neza vuga aho uri hanyuma uhita ugusha ku ngingo mu magambo unyarutsa. Yego.
Igitekerezo cyanjye nari mfite nashakaga genda hari nk'aho nigera ukabona ubwisanzure ushaka kugeraho byenda ndiguzura ijana ku ijana ariko ubuyobozi bwo ntako butazagerageje kugira ahubwo byishyukira mu buyobozi bw'ibanze
gute.
Hari igihe ugenda mu buyobozi bw'ibanze waka serivisi ukabona ntabwo babashije kukwitaho ukabona baragusiragiza kandi hari abantu baciye bugufi badafite ubushobozi bisaba ko bamwohereza nk'ahantu kure cyangwa kwishyura utuntu twinshi kandi atabashije kubisobanukirwa. Rero Bikeri akabashije gukora ni ugusobanurira ubuyobozi bwo hasi serivisi umuturage asabwa kandi zigenda neza niba ari ukwimura abantu urugero kabanza kamusobanurira icyiza cyo kwimuka kava mu manegeka kajya n'izo nzu ziteye imbere hari nk'abantu badashoboye kwigurira gaze n'ibya gaze atabisobanukiwe ugasanga nyine ubuyobozi bwo barababwiye mujye mu nzu zihenze ariko badasobanukiwe icyiza cy'izo
Muragije Imana ndagushimiye ubwo ngubwo nimba ibyo uvuga ari byo ubakubisa agashyi nabo rero bazibwiriza ndagushimiye cyane
Sawa wakoze cyane
duhamagare na Maxime kubw'Imana kubw'Imana we uraho neza
turashima
ivuga aho uri vuba vuba hanyuma ugushe ku ngingo unyarutsa
yego genda igushumbura
yego
kuki batso cyingene rero agatera katina muntu katubahirizwa mu gihugu kibanye abo banyamerika twebwe twivangira mu buzima bw'abanyafurika
aha
yose biri inyuma y'abanyafurika uratse nk'ingendo baguma bagira inyuma y'intambara y'ikene n'uburusiya
ye gukomeza
umuntu yihweta urabona ko ariko barabibukwa nko muri twe bw'abanyafurika ahubwo icyo nosaba abarongozi bacu mu bigo bya afurika wagamakabo ntibabahagasaya
yee nuko nuko ndagushimiye kubw'Imana
urakoze cyane
hanyuma kubw'Imana arasa n'ugusha ku ngingo imwe na Nsengiyumva Fiston nawe wanditse ati bageze ku Rwanda nabwo natwe twarabyigeze mu Burundi abanyarwanda mutagiye hamwe muragiye nk'amazi uwo ni Nsengiyumva Fiston wabyanditse ku rubuga rwa Facebook y'Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda noneho rero hategeka imana mukanya wumvise aba banywanye b'Ijwi rya Amerika babiri Theogene Muragije Imana uri ku Kicukiro na Maxime kubw'Imana uri Bujumbura uhina amagambo wabasubiza iki
ya icyo nabasubiza reka mbere nko kuri yahwanye muvuga ati usanga abaturage barenganywa cyane cyane n'inzego z'ibanze izo nzego z'ibanze zashyizweho na leta zigomba guhabwa amabwiriza yo gukorera abaturage neza uretse ko ubwo uko babivuga njyewe ntabyemera kubera ko nk'uko mugenzi wanjye yavuze ngo bagira ikibazo bakakigeza mu nteko ishinga amategeko nta muntu utanga icyo adafite iyo mubona perezida w'igihugu ajya mu hari raporo yasohotse ko barasha abana akavuga ngo ntabwo ari ukubarasa ngo ntabwo ari ukubara igita gusa bazajya babarasa ku manywa y'ihangu ejo twajya kumva tukumva ngo umuntu ngo yarashwe na polisi azirika amapingu ngo yabarwanyaga ejo twajya kumva tukumva ngo umurambo wabonetse aha n'aha ngaha nta nkete zikorwa ngo barebe bavuge batitwa ibi bintu twasanze bimeze gutya n'uwabigizemo uruhare agomba gushyikirizwa ubutabera ibintu bibera hariya mu gihugu cy'u Rwanda n'agahoma mu noneho uko ndangirije wo Thomas Kamirindi iyo witegereje ukabona ibintu byabaye iwacu cyane cyane agahuma munwa muri 94 n'imbaga y'abanyarwanda yapfuye bitewe n'intambara yatangijwe na FPR Inkotanyi muri 90 ivuga ko igiye guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda bahujijwe uyu munsi ukareba umubare w'impunzi uhunga uva mu Rwanda uhunze wese baravuga ngo buriya yibye umutungo y'igihugu ngo yakoze jenoside abantu nta burenganzira bafite u Rwanda imipaka iramutse ifunguye ubanza hafi y'abanyarwanda bose basohoka bakagenda bitewe n'ibintu bihabera
hategekima
gutera abagabo impungenge rero bakavuga bati ibi bintu tubona bishobora kuzakurura ingo
hategekima ndumva mu magambo make ya ndumva wayobye gatoya utakomeje mu murongo w'aba banywanyi b'Ijwi rya Amerika babiri ibyo ari byo byose igitekerezo cyawe kirumvikana nshuti zacu mbibutse ko yingi yari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mujye rero no kuri Facebook VOA Radio yacu naho mukurikire iki kiganiro muri isanga kuri telefone dufite Mpore Liberté Mpore
hello
uraho neza
muraho
ye mu magambo makeya uri hehe igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ngende ku bisenye
yego
ariko nashaka kuvuga ku bijyanye n'ikindi ntabwo ndi bwibanda ku bintu byinshi
oya hina amagambo rwose duhe n'umwanya n'abandi benshi bishoboka
ndahina amagambo ndavuga cyane kurebana na human rights.
Komeza. Komeza.
Human rights ntayo. Nayo ubariye kuri biriya kuba tubona byabaye hariya Kangondo.
Ariko ibyo twabivuzeho mpore. Twabivuzeho Dr. Safari ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Clado yabivuze neza yuko babikurikiranye ibyo rero byihoreraho kuvuga kandi kamwe gatoya ndakakwemereye.
Nk'akandi kamwe gatoya nko ku matreninge y'ingi. Ku matreninge y'ingi ubwabo barazivugira bate human rights ntabwo iri upgrade here.
Ariko uvuga ikinyarwanda kuri ku Gisenyi uvuga ikinyarwanda.
Ngo?
Vuga ikinyarwanda nimba uri ku Gisenyi koko.
Iyo mbwira ko nk'abo bakorera amatreningi usanga bavuga ko nta burenganzira buhari kandi bakabivuga babibwira abantu bakeneye ubwo burenganzira.
Aho bakorera amatreningi ni nka hehe? Ni ukuvuga imyitozo. Imyitozo yihe?
Imyitozo nk'igisirikare, igipolisi, abanafe cyangwa ku Gishari.
Gishari?
Gishari. Gishari treningi yindi.
Aho ngaho ni bande bahakorera imyitozo? N'abasirikari cyangwa n'abapolisi?
Abapolisi.
Amategeko ya gipolisi urayazi neza?
Eh?
Amategeko agenga polisi y'u Rwanda urayazi neza n'imyitozo yabo?
Cyane ndabizi.
Rahira, ubwo wabinyuzemo se nawe?
Nanjye nabiciyemo ndabizi.
Ngaho vuga noneho umwanya ni uwawe. Ariko uhina amagambo.
Kiriho ni ukuvuga ngo yihabera iyicarubozo ndetse ubwabyo yaba ari mu magambo bivugira ko nta burenganzira bw'ikiremwamuntu buhari kandi n'ibihakorerwa nabyo ubwabyo biba bibigaragaza.
Tanga ingero nk'ebyiri z'ukuntu uburenganzira bwabo buhonyorwa aho ngaho
kugira ngo byazosaba ikindi kiganiro ariko mumenye ko ari uko bimeze kandi koko nta buhari.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Yego.
Tona ngira ngo hari akantu nshaka kuvuga gatoya. Ijwi rya Amerika ni sawa ni byiza bararyegera bakarya kijambo ariko mu by'ukuri nabo baba bakwiye kwakura impuguro kuko iyo uvuga ikintu ugomba kwitangira n'ibimenyetso. Tubona ari Gishari ari ahantu haba za treningi barahatreningira koko tukabona abantu biyandikisha tukabona abantu bamara y'amezi angahe atandatu umwaka bitozwa bakarangiza iryo hohotera ry'uburenganzira bwa muntu mu by'ukuri abagomba bihakorerwa muri iyo treningi abagomba kugaragaza ibimenyetso kandi iyo umuntu apfa kuvuga gutegurira hari urumva ko ni ibintu by'amaspekulasiyo ni ibyo gukikuza utekereza uburenganzira bwa muntu burahohoterwa kandi utabihagaze. Abantu bakwiye kwiga no kuvuga ibintu nibura bifite ireme bifite n'ibimenyetso kugira ngo n'ababumva nibura babashe kwemera ko ibyo bavuga ari ukuri.
Dr. Safari ariko rero ndakeka ahari sinzi nimba byaba biri mu nshingano zanyu nk'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ahari no kwigisha abanyarwanda kubahugura muri ubwo buryo nyine bwo kujya bagusha ku ngingo nyakuri ko kwifatika.
Turabahugura muri dukorana icyo bita promotion de droit d'humain gukangurira abantu kumenya uburenganzira bwabo nabyo turabyigisha.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Twihangane Felix. Twihangane. Uraho neza, vuga aho uri hanyuma uvuga n'igitekerezo cyawe vuba vuba mu magambo magufi.
Njyewe ndi mu karere ka Huye.
Yego.
Nabonye iyo ngingo mwari muri kugera muri mwashyizeho kare insanganyamatsiko numva nanjye mfite igitekerezo. Mu by'ukuri njyewe agonjya nemeranya na za raporo mpuzamahanga.
Yego.
Bitewe n'uko hano mu Rwanda twebwe tubona ko dufite uburenganzira n'abaturage b'abanyarwanda kuko no mu itegeko nshinga ryacu ibyo bintu turabyemerewe kandi mu by'ukuri iyo urebye n'uko tubayeho mu banyarwanda usanga buri munyarwanda wese aba yisanzuye atanga igitekerezo cye gusa nanone nka leta ntabwo yabura kuba yaharabikwa n'abanyamahanga cyangwa n'abandi bantu wenda baba bashaka kurwanya leta na leta igihugu mwanzi mbona ko abo bantu hanze y'u Rwanda cyangwa abandi banyarwanda bari mu gihugu
twihangane
shimishwa n'ibikorwa yego
no kuvuga yuko abantu bari mu mahanga ndavuga nk'ibi bihugu yego hari benshi bavuga ngo u Rwanda ntabwo rushobora gufatirwa ibyemezo na Amerika mbese ni nka generose bapfumukeko ati none Afrika ifatirwa ingingo na Amerika yego ibyo ngibyo ndabyemera cyangwa se simbyemera nibyanjye ahubwo utekereza yuko bende bihugu biba bihimba biba bitabona bidafite amaso
okay ubundi ibi bihugu byo hanze by'Iburayi cyane cyane biba byumva byakwirakwiza usakwirakwiza byo mu bindi bihugu cyane cyane byo muri Afurika kuko akenshi na kenshi n'ibintu bikozwe n'ibihugu bya Afurika usanga muri bihugu by'Iburayi bitemerwa ubwo rero njyewe nkaba mbona yuko ibintu byose bikozwe mu bihugu bya Afurika akenshi na kenshi ntabwo abanyamerika ubundi baba bumva ko aribo batanga umurongo ibihugu bindi byo muri Afurika cyane cyane aho baba bafite nk'ubwiganze bakumva ko aribo umurongo bakoreraho bakabaha politike bagenderaho mu gihe udashatse gusubiza kugendera mu kuboko kwabo agurumva ntabwo bagushyigikira
muvunyi nanjye ngo muvunyi niwe uragahora n'Imana muvunyi niwe tugiye guhamagara mukanya twihangane ndagushimiye ibyo twihangane amaze kuvuga ntabwo abyemeranwaho nanjye ndakuriyo Eli watwandikiye ku rubuga rwa Facebook ati uyu mutama aravuga senateur Menendez ati uyu mutama aravuga ukuri u Rwanda ruri ku mwanya wa nyuma mu bihugu abaturage babyo batishimye duhi jambo muvunyi siriro noneho rero abatumirwa bagire ibyo baza kubungura inama ku bitekerezo byanyu byose muvunyi uraho neza
Rana Thomas Kamirindi
ibutsa abaduteza amatwi aho herereye kuko giye ndahaze ariko sindakuvugira
ndi hano Kayonza
yego komeza rero mu magambo avunaguye
icyo nshaka kuba navuga ndavuga amagambo abiri ndabwira uwo nguri muri Amerika
yego
ugenze wenyine abari ibyo ashaka icyo ngira ngo mbe namubwira ni uko we azaza mu Rwanda akirebera kubera ko inkurumbarirano iratuba nta kindi narenzaho ubwo nyine ukumva yumvishe
muvunyi urakoze cyane yego nawe urakoze reka Hategekimana Felicien ahite agira icyo abivugaho Felicien uzajya mu Rwanda ryari
Yeah, urakoze Thomas Kamirindi u Rwanda ndatwifuza u Rwanda nifuza kujyamo ariko bitewe n'ibiharera cyane cyane nkanjye nzi bikorwa na leta y'u Rwanda kuvuga ngo gusubira mu Rwanda nta munsi n'umwe n'uyu naka kanya najyaye ariko nyine bavuga ko nta uvugana njya mu kanwa yiba harabo babona leta iha byose n'abandi kabarenganya nta kindi kintu bashobora kuba bavuga ibibera mu Rwanda turabizi ajya abanza rebe umubare w'abantu bahunga u Rwanda nta muntu uhaguruka ngo atibye ate utuntu twe twose ahambire yiruke adafite ikibazo
ese ubungubu Hategekima ubungubu ufite imibare tuvuge y'abanyarwanda bimpunzi koko
ya Thomas Kamirindi reka mvuga akantu ikintu cyabaye mu gihe cyashize twabonye Kizito Mihigo yafashwe ngo yari yambutse ahunze ngo agiye guca i Burundi ngo ahunge guhunga ntabwo mpamye umuntu iba yarahunze batamufatanye intwara ahungabanya umutekano w'igihugu bashobora kumufunga ndetse hashira iminsi mike yo kumva ngo byamubiyemo igihano cy'urupfu hari benshi bagiye bajya mu bihugu by'abaturanyi hari nka Majoro Nkubana Emmanuel wagiye mu gihugu cya Uganda arazimizwa buri ijwi irengero hari Kirizoto Menyirugiri Bambe washimutiwe i Nairobi muri Kenya hari Emil Gatirita nanjye byambayeho bayashatse kunkorera ibintu byo kunyobya ndiyawunde muri Cameroon bitewe n'ibitekerezo byanjye
ubwo hari ryari
no hashize imyaka ine nari ndiyawunde muri Cameroon nagiyeyo ubwo mbona batangira kuzana ibintu mu binyamakuru ngiye gutaha nsanga indege yanjye nagomba
ibinyamakuru byo mu Rwanda cyangwa byo muri Cameroon
ni ibinyamakuru by'abanyarwanda bimwe mu binyamakuru by'abanyarwanda ndabishaka mbikohereza.
Oya bibwira bumva ijwi rya Amerika kuko nibo murimo muganira ni ibinyamakuru byo mu Rwanda cyangwa nibyo muri Cameroon?
Ya ikinyamakuru cyane cyanyibasiye harimo ikinyamakuru cyitwaga Rushyashya
nicyo mu Rwanda.
Yes. Ni ikinyamakuru kikunda kunyibasira cyane ni ikinyamakuru cyitwa Rwanda Tribune.
Ehe.
Ni Intabazi. Ikinyamakuru cyitwa Intabazi. Ibyo rero icyaje kugira nuko muri icyo gihe nagiye gutaha barambwira ngo indege yanjye ngwashize amasaha 2 n'iminota 43 ngo ihinduke. Ndababaza ko ntakerewe ku kibuga cy'indege, indege ngomba gutahamo iriya ndege bitaga Sabina y'ababirigire ihari. Impamvu mumbwira ngo murakira kuri Ethiopian Airlines ni ukubera iyihe mpamvu. Ndakomeza ndadisikita abantu biza ku ndege yanjye ngataha. Icyo gihe majoro Nkubana yari yagiye mu gihugu cya Uganda nawe nibwo yashimuswe kugeza kuri uyu munsi ntawuzi ahantu yagiye.
None se birahurira hehe n'u Rwanda ibyakubayeho?
Impamvu aho bihurira n'u Rwanda ibimenyetso nagiye mbibona kubera ko hari benshi byagiye bibaho bikagenda nk'uko nguko. Ibyo twagiye tubona n'uko amakuru dufite duhabwa na bamwe mu Banyarwanda batishimiye ibyo Leta y'u Rwanda ikorera abandi Banyarwanda, nuko bavuga ko iyo bakuyobeje mu ndege ugenda ukagera aho ugera bakakubwira ko indege itagiye bakagushakira hotera ahantu ugomba kurara, noneho ninjoro bakaza bakagutwara ukaburirwa irengero. Ibyo byose ni amakuru duhabwa n'abantu bamwe bari mu nzego z'umutekano w'u Rwanda batishimiye ibikorwa bakora babikoreshejwe na Leta y'u Rwanda. Rwose ibyo ni amakuru nkubwira kandi ibyo biva
niko se yategekima. Niko yategekima ko mwemera ibi bigusa hari ibyera ngo de ibyiza kuko ibyo mutabyemera.
Ibyiza turabyemera kamemu yo witegereje ukabona igihugu cyacu uburyo gihagaze. Hari ikintu abayobozi b'u Rwanda bakoze kugira ngo igihugu kibe kigeze aho kigeze, ariko twica dushingiraho ubukungu bw'igihugu n'amaboko y'abenegihugu. Abenegihugu iyo ubahaye ubwisanzure, abenegihugu bakabaha gukora ibyo bagomba gukora, bateza igihugu imbere kikagenda neza. Ni ukuvuga ko umwenegihugu yahungabanye cyangwa akabuzwa uburenganzira cyangwa akicwa, igihugu kiba gihombye kubera ko wabona ari we wari kuzakorera igihugu kigatera imbere. Igihugu ntabwo abantu bose barafatikanye, umwe akazana akangaka n'undi akazana kariya bagateranya bikazamura ikintu gikomeye.
Ye Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Muvunyi Cyrille wamushubije yuko igihe cyose ushobora kujya mu Rwanda ubwo ahari nujyayo uzamusuhuza abikayonza, niko yatubwiye Radio Ijwi rya Amerika. Noneho Dr. Safari, ibingibi by'aba banywanyi b'Ijwi rya Amerika byose umaze kumva mu kanya, byo wabivugaho iki mu magambo magufi?
Ya magambo magufi nashaka kubwira abatwumva yuko turebye ari amategeko agenga igihugu cyacu n'amategeko mpuzamahanga, yuko buri muntu wese mu gihugu arimo afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka no kuhava. Uburenganzira bwo gutura mu Rwanda burahari, n'uburenganzira bwo gutura mu kindi gihugu nabwo burahari. Ariko iyo ugeze mu kindi gihugu nibaza yuko hari ihame mpuzamahanga risaba buri gihugu kutivanga mu mirimo y'ikindi gihugu, icyo bita nonengerance dans les affaires des autres pays. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu ageze Nairobi ibarwa atangiye kugengwa n'amategeko ya Nairobi, umutekano wa Nairobi, abashinzwe umutekano batangira kumukurikirana. Ubuse mwasobanura gute yuko umuntu niba aho ikibazo wenda muri Kenya ibyo ngibyo bizabaza u Rwanda? Aho ntabwo tubyumva. Kugira ngo uvugire amahanga u Rwanda niwe baze kumuhohotera. U Rwanda se ruyobora Kenya, ruyobora Kameruni, ruyobora Santarafrika cyangwa ruyobora hehe? Bivuga ngo umutekano w'aho hantu ubarwa abo birirwa bicirwa muri Amerika. Ubwo nuvuga ngo byabaza u Rwanda cyangwa byabaza Amerika kuko yishinze umutekano wabo. Nibaza rero ko nta buryo wo gucanga ntidukomeze gucanga Abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose batwumva kireho icyo amategeko ateganya. Abahunga aravuga ngo abahunga ngo abo bantu bose bahunga ngo abahunga umutekano muke. Preze Sylvestre ibimenyetso bigaragaza ko abahunga umutekano muke ni igihe ko mu guhunga umuntu ava ahantu ajya gutura ahandi kubera impamvu runaka. Ashobora kugenda wenda kubera kujya gushaka akazi, yanagirayo ugasanga bihinduye impunzi. Ibyo ngibyo ntabwo wabivugira aha kuri radiyo, ntiyanabisobanura. Nawe uvuge sinzi n'uburyo yaba yaragize, ntabwo mbizi simbisobanukiwe, uburyo yaragiye nimba ko kuko yagiye yarafite Chelsea nabyo gifite kuri uyu munsi kuko bagenda bagiye gushaka akazi bamara kugerayo kuva ba impunzi benshi bakagenda bagiye gusura abantu barashakishe za viza bagerayo ugasanga babaye impunzi rero ibyo ni ibintu byo gucanga abantu rwose reka dushyire ibintu ku murongo mwiza hanyuma amategeko akurikizwe amategeko aho apfuye nimba ari u Rwanda rwica amategeko hari uburyo bwiza bwo kugira ngo buri munyarwanda abone uburenganzira bwiwe ahabwa n'amategeko
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga muri mugerero no kuri ku rubuga rwacu wa3@ radio yacu voa@.com naho mukurikire iki kiganiro hanyuma Hitimana Faith yanditse kuri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA radio yacu atariko ninde wagize Amerika abapolisi bisi noneho duhamagara Muhozi Emere na Uwimana Israel hanyuma abatumirwa bababwirira rimwe Muhozi
hello
uraneza
ndakumva cyane
yevuga yevuga uherereye hanyuma ugushe ku ngingo wihuta cyane
yemerere Kigali Nyarugenge mu mujyi
Yego.
Nabonye iratangaza numva rirakomerekeje
uravuga irihe uravuga irihe
tangazo ry'uko Amerika ivanga mu bibazo by'abanyafurika kandi nta kitse cyo kubafasha
waribonye hehe
no kuvuga Naribonye kuri ku mbuga zanyu zimwe na zimwe nyinshi zitandukanye.
Oya ni amakuru twabivuzeho ntabwo ari iryo tangazo. Nta nubwo ari itangazo ahubwo ni ibaruwa Senateri Menendez yandikiye.
Ari cyo nshaka kuvugaho kimwe.
Mu magambo ahinnye.
Kuko twe mu Rwanda niba twebwe mu Rwanda cyakora ntabwo tubayeho neza nk'uko ibindi bihugu bibayeho. Ariko nanone iyo mbihuza n'igihugu cyacu uburyo cyagiye kibaho mu bibazo bikomeye kandi hari abenshi batifuza ko tubayeho nyine abo benshi bagenda bigize impunzi bagera ari bakakavuza bakigira impunzi bakizikarira ubuhunzi harimo bamwe na bamwe nyine bashaka ko dukomeza kuba gutyo nimba njyewe Muhozi nshobora kugenda nkagira ikampara nahagera natangira ngasubira igihugu nkavuga gutya na gutya urumva ko bagenzi banjye na bene wacu bahano mu mujyi ntabwo bakomeza kubaho neza
urakoze cyane Muhozi ijwi rya Amerika duhamagare na Uwimana Israel Uwimana
nitwa Uwimana Ikunda Israel
yego uherereye hehe hanyuma ugushe ku ngingo wihuta cyane
Nimani Kunda Israel Sabato ndi mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya ITRC Kitabi ni mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Gusha ku ngingo.
Thomas Kamirindi ndabashimiye cyane ku mwanya kuri Radio Ijwi rya Amerika na ndatangaye cyane kumva uwo mugabo uba muri FRN uba muri Amerika abi ana rwose anabivuga kuri Radio Rwanda yuko aba muri FRN bakunda kugaragaza yuko batuvugira yuko bavugira abaturage b'u Rwanda bakavuga yuko uburenganzira bw'abaturage b'u Rwanda buhungabana yuko bashaka kuza mu Rwanda kugira ngo bacungure abanyarwanda yamara bikanantangaza cyane kubera yuko hagati y'umwaka 2016 n'umwaka 2019 bishe abaturage 9 mu Rwanda ara muri murenge wa Nyabimata ukibaza niba bavuga ko barengera babungabunga uburenganzira bw'ikintu muntu mu Rwanda cyangwa bashaka kuducungura uburyo bazaza gucungura abantu bishe niba uvuga yuko ushaka kurengera abanyarwanda nyuma ukaza mu giturage ukiba ibiryo by'abaturage ugasahura ukica abaturage 9 wageze ukavuga ngo urarengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu nibaza ubwo burenganzira bw'ikiremwa muntu barengera ubwari bwo nka Thomas Nsoza ndashaka kugusaba rwose nkuriya umbatize niba hari n'uwo mugabo uri mu Rwanda cyangwa se n'uwo mugabo uri muri Amerika cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga abo bayobozi nka Anthony Blinken uteganyijwe kuzaza mu Rwanda muri uku kwezi kwa munani yaba n'uwo musenateri Robert Menendez ahubwo bakagombye gusaba leta yabo ya Amerika igasaba imbabazi abanyarwanda kuko yacumbikiye umuyobozi w'igihe nka FRN Tetabagina kandi tuzi yuko abantu yarakuriye yarayoboye bishe u Rwanda bagahungabanya umutekano w'u Rwanda aho kugira ngo bajye bahora bavuga yuko bavugira Abanyarwanda n'ira miryango nka Human Rights Watch aho ibogamira kubarwanya leta ahubwo bagasaba leta ya Amerika yuko yasaba ko yacumbikiye uwo mugabo
uwimana
yarisha abaturage mu Rwanda umutwe ayoboye warisha abaturage mu Rwanda
uwimana ikunda ibyo uvuze koko ministre w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ateganya kuza mu Rwanda nibyo ari hafi kuza mu Rwanda hanyuma azasura u Rwanda asure na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahubwo rero nk'icyo gitekerezo cyawe twungurana inama kuki zutacyandika ukagishyikiriza nka ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda cyangwa se ukakinyuza kuri ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda hanyuma bakazakimushyikiriza urakoze cyane
murakoze cyane Thomas Kamirindi Imana ibaho umugisha
twese nkabitsamuye Radio Ijwi rya Amerika duhe n'ijambo Iradukunda Marcel nawe uhamagaye mukanya mumbabarire abashyitsi mwe mwihanganye na Iradukunda Marcel tumuhe ijambo ikiganiro ni cyabo mu byukuri ni cy'abakunzi b'Ijwi rya Amerika Iradukunda
yes ndakumva Thomas Kamirindi
uraho neza
Yes, ndabonda kumenye mu Rwanda turamuhuro n'akazuba turashimira Imana n'ubuyobozi bwacu bwiza Imana yaduhaye.
Nuko mu magambo make rero uvuga igitekerezo cyawe.
Igitekerezo cyanjye nuko rwose ikintu kitwa uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ibintu ni sawa cyane. Kandi buri gihe mbona buri gihugu cyose kigira uburyo uburenganzira bwa muntu buri gihugu cyose ndumva ntabwo kikabwubahiriza pe. So ndewe icyo mbona cyane igitekerezo cyanjye nuko mu Rwanda ibintu bimeze neza nta kibazo turamahoro pe
nuko ndagushimiye Iradukunda
yes nani murakoze Thomas Kamirindi
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda duhe ijambo Hategekimana avuge ku byo Uwimana ikunda Israel yamuvuzeho we na FRN yabo
ya urakoze Thomas Kamirindi na Uwimana ikunda Israel ndamushuje ibyo ndi kuvuga twebwe twemera ko hagombye gukurikiza amategeko yagiyeho yavuze cyane cyane nka Paul Rusesabagina uburyo yageje mu Rwanda n'ibya bindi twavuze byo gushimuta ikintu cyerekeranye no gushimuta kimeze nk'iterabwoba mpuzamahanga umuntu niyo yaba afite ikintu abazwa bagombye gukurikiza amategeko bakohereza impapuro zigomba gufata uwo muntu bakurikiza amategeko bagafata uwo muntu agashyikirizwa ubutabera ubutabera bwasuzumye ko agomba kujya kubazwa ibyaha yakozwe icyo kintu kigakurikizwa
nibwo se Hategekimana
umwe mu bayobozi b'u Rwanda n'uwari minisitiri w'ubutabera Johnson Businge yiyemerera akavuga ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo bashimute Rusesabagina agere mu Rwanda kiriya kintu ni icyaha mpuzamahanga leta y'u Rwanda yagombye gusobanura impamvu zabyo
yego Hategekimana icyo gitekerezo turacyumvise ariko noneho rero hari ikindi Uwimana ikunda yavuze ngo n'uw'inyamagabe hanyuma abashinja ko mwisha abantu muri Nyamagabe nabyo si bwo ngubwo si ukuhohotera uburenganzira bwa muntu kwica
no Thomas Kamirindi leta yo kwandika ivuga ibyo ishaka cyangwa bakakengeza
oya n'umuturage ubyivugiye
nanjye nibyo nshaka kumusubiza kuvuga ngo bisha abantu inyamagabe ntago ari byo nta bantu bishwe inyamagabe bishwe na FRN ingabo za leta y'u Rwanda ishobora gukoresha ibishoboka byose igakora ibishoboka byose kugira ngo bigire abantu isinga icyasha kwerekana ko yenda mu ruhando rw'umpuzamahanga ko yugarijwe
ubwo ushatse kuvuga ko umuntu yibwa akamenya umwe ibyo ariko akamenya akayoborwa muhishe ikintu nk'icyo
turabizi neza
ukumva Uwimana ikunda yitiranya ibintu n'abantu
Thomas Kamirindi akamusubize wakaye ijambo avuga atanga igitekerezo cye ntugere bitubiremo FRN icyajyanye mu Rwanda ntabwo ari ukujya kwica abaturage ntabwo ari ukujya kwambura kwiba abaturage ibyabo ni ukugira ngo barebe ko ikibazo cyugarije Abanyarwanda cyakemuka mu nzira cyacamo iyo ari yo yose bitewe n'uko FPR ntagukozwa kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu iyo mvuga uburenganzira bw'ikiremwamuntu natwe turi hanze batubujije uburenganzira nta burenganzira dufite nanga ingero nyinshi ibintu byerekeranye no gushimuta abantu twavugaga Rusesabagina nka Joel Mutabazi yashimutiwe mu gihugu cya Uganda ajyana mu Rwanda bamukatira igihano cya burundu uwo mugabo dokteri twaguze turi kuganira
aracyaharara kumva Dr. Safari Emmanuel
ndabwo umuntu akanya kirango
umutekano wabo ariko twibuke ko Karegeya yarasigiye muri Afrika y'Epfo Perezida Paul Kagame ajya mu ruhame mu masengesho aravuga ngo ahubwo ngo n'abandi ngo bakabaye babikora bivuga ko yiyemereye ko aribo babikoze kuba rero abanyarwanda bakurikiranwa na leta yagombye kubarengera bakabasanga naho bahungiye bakajya kubikirayo cyangwa bakajya kubashimuta bidakurikije amategeko iki kintu ni ikintu gikomeye cyane ahubwo mwumva Safari uri mu
burenganzira reka Dr. Emmanuel Safari umunyamabanga washingwabikorwa wa Clado ahite nawe agira icyo bivugaho Dr. Umwanya ni uwawe ariko uhinda amagambo kubera ko nanone tugusha no ku musozo kubera ko iminota iragiye
yego murakoze cyane ikintu nshaka kuvuga cyane reka ngire icyo mvuga kuri musozo abagenzi bari bakomeza kuvuga kuko baramuvuga bari muri Amerika cyangwa se bari mu bindi bihugu ariko genda muvuga ndi mu Rwanda ndabivuga kandi nk'umuntu wa mutsuye kandi twaramutsuye kandi twaraganiye na Rusesa abagina tureba haryama tureba aho yicara tureba uko arya twumva ibitekerezo byiwe yewe ubwanjye nk'umunyamabanga w'ishyirahamwe rya Clado nk'umunyamategeko kandi nibaza yuko naho ari haranyumva namugiriye inama ndamubwira nti ibyo bintu uriho wigira byo kwanga no kuburana kuko umucamanza ntabwo ari umupfumu umucamanza ntazicara mu nteko umwambaro wo gucamanza yicara mu rukiko ngo atekereze ngo ibingibi bavuze barabetera bishetsa abageni please gerageza ukora uko ushoboye umwiregure ku bintu barimo bagushinja noneho umucamanza azabishyira ku munzani avuga ati aha hantu nuko muramurengaga kuko umucamanza agendera ku bimenyetso mutesa abagena rero kuba yaranifashe kugeza ubu muramuburanira ariko ku giti cye niwuzi ibyo yakoze kandi ibyakozwe dukurikije ibyatanzwe n'ukuntu cyane urubanza ibyatanzwe tugeza niireguraho ntabwo rero tugomba no kwiregura mu mwanya we kuko nyir'ubwite ariho yagombaga no kubivuga ku giti cye ariko ibiriho ibimenyetso biriho ibigaragaza iriya mitwe y'iterabwoba yishe n'abantu kugeza umwe ntabwo turabona ikindi kimenyetso ikindi gishobora kugira gute kiza kivuguruza bibiri yari amagana ati njye ntabwo nshaka kuburana kubera iki kubera ko narashimuswa ariko ibyo yaburanaga hariya muri kiko ntabwo ari ikimuswa
ariko se Dr. Safari
yakoze yakoranye n'abandi
Dr. Safari
muravuga ibintu mutanahagazeho ndangiza ndabwira yuko ibirebana n'uburenganzira bwa muntu
Dr. Safari tukiraho ngaho ku kibazo cya Paul Rusesabagina aka kantu gakunda kugaruka ko yashimuswe bivuze yuko yafashwe mu buryo butemewe n'amategeko nk'aho umunyamategeko kandi uharanira uburenganzira bwa muntu wakavugaho gatoya
nibaza yuko mbere yuko umuntu afatwa hari procedure zikurikizwa hari na n'inzandiko zimushakisha kuba rero yaramaze kugera mu nzego z'ubutabera dushingiye ku byari byarakozwe kuko ibyakozwe hari abantu baguye byabaye mbere y'uko anaza niba ngo gira acte ntabwo zari gukorwa ngo abure gukorwa za mandadari ari muri destinye na ba Sankara kuko niyo umunyabyaha umwe yabura akomeza gushakisha nibaza ko kandi izo procedure zifatwa n'ishimutwa byaraburanye mu rukiko ntabwo babiciye ku ruhande byaraburanye baza gutanga kuba ari imbere y'ubutabera kuba ari umunyarwanda kandi aho kandi bagomba kujyana bavuga ngo ni umunyamerika ntabwo ashobora guhunga ibikorwa yikoreye ku giti cye
oya bavuga yuko afite uburenganzira bwo kuba muri Amerika ariko atari umunyamerika
bayimushinja bahari imigetero rihari icyo gihe ntabwo bavuga ngo byagenze bite na gute kandi bageze mu ntoki z'ubutabera
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Dr. Emmanuel Safari ndagushimiye cyane ntabwo ubonye umwanya wo gushyiraho ka gatekerezo kandi warugiye kuvuga ku burenganzira bwa muntu wanzura isaha itubanye ntoya cyane ariko nakagaruka Dr. Emmanuel Safari ndagushimiye cyane
murakoze cyane wenda tuzabona umwanya wo kubivugaho ubutaha
yego kuko uburenganzira bwa muntu ni ikintu kigari cyane tuzagarukaho. Yego. Hategeka Imana Felicien ndagushimiye cyane. Namwe mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika aho muva mukagera ndabashimiye rwose kuri radio ya Ijwi rya Amerika.